Ingoma ni ya kuambia mabesti zangu asante wale wa nguvu. Pia unaweza tumia maitaz wako mtaani wapunguze machungu. Ha, also unaweza imbia manzi yako kijani come court peace. Hakuna vurugu. Cartoon Cartoon new sana #town. Heri jirano karibu kuliko ndugu wa mbali. Kusaka pesa ni taratibu ama besti ndio leta mali. Pia information is power na si wote tunatambua. Na wazangu zina power hata KBLC wanajua. So wakishuka lines kwa nyole mina pandara MC kwa kili. Kama yaliopita sinduele focus nado wakina staili. Apple kuanguka chini Isaac Newton aka invent. Vitu nadhani simple zinaweza fanya we great. No time for regrets. Life ni fupi kama Zakayo. Sena chiu kila opportunity kabla ni kwe kibogoro. Pia mtoto mchanga uanguka many times. So mistakes za jam as it determine my life, yeah. The poverty industry they made the process. I'm the only product na ingredients ni success. Ata kebso ame approve, sinanga side effects.
My DJ.
Mama liambia life ni game, nijue tu kucheza. Izi rusu wa play of fame, nichunge driver na nibeba. But pia nipo kuvumilia, si ati kila time nikulia. Cause at times ukaribia, when dreams zako zikonia. So ukipata nice, na familia, ukikosa nocha. Kuwaka serikia, sipigi kelele kako niko zina value kama noti. Ukionge wongo siyesi join, beta nisikia kujenga maploti. Ju DVD bila CD, ni useless, ni kado bila respect. Ni nonsense, so uwe mada wa kibanda. Hustler uza kanga, go ule makanga. Just break in yunafanyanga, yeah.
My fans wangu.
Kizaliwa ghetto, siku tani nita make it. Ilikuwa tu ndoto, mikufanya anything right. Cause nikiwa mtoto, wali nichokoza ni fight. Ndiyo, wali nipiga mablo, waki turn my days into nights. Damo ni mobile flow, na goda kadikile future bright. Yo mdomo ina flow, najua nasikia kuni bite bite. Undugu kwa utawala, ya Juliana ni kufaana. Undugu misi dhani kama, ni kufanana. Cause wali nita my test, wali kufumilia ngumi za life. Ile time utasimamiwa na Python, ndiyo utajua kumu fast, yeah. Siangali nyuma, nigeuke chumvi. Ndiyo mana na lamba iska I just couldn't have to amfi.
Yeah.
Rap boy. ZMZ Suma Petra. Also,
the alien deed.